dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikroni yawe.
Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kandi nsuhuje abadukurikiye ku ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo. Dusangira ijambo yacu yongeye gusubira ku kibazo cyo kwimura abaturage kubwo ibikorwa by'inyungu rusange. By'umwihariko dusangira ijambo iracyari ku kibazo kigiye kumara imyaka isaga itanu gitangiye kumvikana ariko ntikirabonerwa umuti. Ni ikibazo cy'abatuye Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Ingingo yo kwimura abaturage kubwo ibikorwa by'inyungu rusange ikunze kuriza abatari bacyayo kwarika hirya no hino mu gihugu mu mujyi wa Kigali amajyaruguru amajyepfo urengerazuba n'ahandi abaturage bakunze kumvikana bavuga ko ubutegetsi butubahiriza amategeko uko yagenwe ubushakashatsi bwa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda bwagiye hagaragara mu mwaka w'2020 bwagaragaje ko gutinda kwishyura bagombye kwimurwa cyangwa kutubaha amategeko birushaho kudindiza umuturage mu iterambere tugarutse ku kibazo cya Nyarutarama gifata umuzi mu 2017 ku miryango isaga 1400 umujyi wa Kigali watangiye uvuga ko bagomba kwimuka ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange nyuma yuko tabyumva kimwe bagana inkiko imanza zitangiye umujyi wahinduye imvugo uvuga ko uri kwimura abaturage kuko batuye mu kajagari urabahatira kwimukira mu mazu yubatswe mu Busanza ku Kicukiro imanza zabo zaciwemo ibice izagombye gusomwa n'ururimi imiryango 22 n'ururimi imiryango 74 zikunze gusubikwa byahato na hato ku mpamvu zitandukanye ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatanu urubanza rw'imiryango 22 rwagombaga gufatwaho icyemezo ariko haza kugaragara ibaruwa yanditswe n'umujyi wa Kigali usaba gusubira mu buhuza nibaruwa nsaba mugenzi wanjye Temistocle Mutijima dukorana hano ku ijwi rya Amerika akayibasomera
ibaruwa y'umujyi wa Kigali yo ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kane umwaka w'2022 ifite impamvu igira iti gusaba gukomeza ubuhuza bwana perezida dushingiye ku ibaruwa twandikiwe n'ababuranyi bwana Twagirayezu Felix na Uwamahoro Clementine baburana n'umujyi wa Kigali ku bijyanye n'ingurane ku mitungo yabo iherereye mu karere ka Gasabo umurenge wa Remera akagari ka Nyarutarama bifuza ko umujyi wa Kigali wabahinzi kwiye umuryango wabo dushingiye ko hari abandi baburanyi bagitegerejwe bashobora kuba bagira ibyifuzo bageza ku buyobozi bw'umujyi wa Kigali bijyanye n'inzu bashaka bityo bakareka imanza bagahitamo inzira yo gukomeza ibiganiro by'ubwumvikane byari byatangiye nk'uko bigaragara mu nyandiko iri ku mugereka ni muri urwo rwego tubasaba ko urukiko rwatwemerera gukomeza ibiganiro by'ubwumvikane turabashimiye mugira amahoro
ingaruka kuri iyi baruwa yateye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge gufata icyemezo cyo gupfundura bundi bushya urubanza nyamara umuturage umujyi wa Kigali uvuga ko yawandikiye ntiyari mu itsinda ryagombaga gusomerwa amakuru ijwi rya Amerika ryamenye Felix Twagirayezu n'umugore we Clementine w'amahoro bavuga ko umujyi wa Kigali wakoresheje inzego z'ibanze zibabeshya ko zigiye kubaha inzu batagenewe bwana Twagirayezu nawe ese yandukira urukiko ibaruwa ivuguruza umujyi wa Kigali nayo murayumva mu ijwi rya Mutijima
ibaruwa ya Twagirayezu Felix ubarizwa mu mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo umurenge wa Remera akagari ka Nyarutarama umudugudu wa Kibiraro ya mbere yo ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2022 yandikiye perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ifite impamvu igira iti gutesha agaciro inyandiko yo kuwa 27 y'ukwezi kwa kane 2022 mwandikiwe n'umujyi wa Kigali kubirebana n'urubanza RAD 00136/2022/TGE ruhurijwe muri RAD 00038/2021/TGI/NIG nyakubahwa perezida mbandikiye ibaruwa ngira ngo mbasabe ko ubusabe bw'umujyi wa Kigali wabandikiye ibaruwa ubabwira ko nkeneye ubuhuza mutayiha agaciro kuko ntabwo nigeze nsaba ubuhuza nk'uko babivuga ahubwo nakagambane nakorewe na bamwe mu bayobozi b'imidugudu bafatanyije n'ubuyobozi bw'akagari bwakiriye ibaruwa umujyi wa Kigali uyigira urwitwazo rw'ubuhuza nkaba nifuza ko urubanza rwanjye rwazasomwa nk'uko mwabiteguye nta gihindutse kimwe na bagenzi banjye nkaba namaganiye kuri kiswe gusaba inzu nini ngo y'ibyumba bitatu na saro niyo mpamvu mbandikiye mbasaba kudaha agaciro ubusabe bw'umujyi wa Kigali umunyamategeko wanjye Maitre Gumuyisabe Augustin niwe wamburaniye ibyo nsaba byose bikubiye mu mwanzuro yashyikirije urukiko nyuma y'uko urubanza rupfundikirwa nta kindi nari kurenzaho ahubwo ntegereje isomwa ry'urubanza ryo kuwa 27 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2022. Murakoze mugira amahoro.
Ijwi rya Amerika imaze kwitegereza no gusesengura ibigaragara ku mpande zombi yashatse twagira Yesu uvuga ko yagambaniwe n'inzego z'ibanze kwa ashaka inzu. Nabanje kumubaza uko yasinye inyandiko imuhesha inzu kandi atayemera.
Ntabwo natekereje bwa kabiri ngo ntekereze ko hari amasezerano nagiranye n'umwunganizi wanjye nabashije kurengaho kandi nkayarengaho ntagiye kumugisha inama. Uko kuntu nabitekereje niriwe mu mutima wanjye ndatekanye biba ngombwa ko hakurikiyeho undi munsi wa kabiri ndagenda njya kumushaka.
Ushaka umwunganizi?
Yego. Ndamubwira nti ngenaguye mu mutego. Ndamutekerereza amwerekana rwa rupapuro bampaye arambwira uti ibi bintu kuki babisinyeho utabanje kumbaza. Ndamubwira nti niwo mutego nyine naguyemo niwo nje kukubwira. Nawuguyemo ariko ngugwamo bitanturutseho urabizi umuntu habaho gukora neza no guhemuka. Ariko nubwo nahemutse burya yo wahemutse habaho kujya gusaba imbabazi no gutakamba. Ubwo rero yabaye ngombwa ko nza gusanga nahemukiye abandi bantu turi kumwe muri timu imwe byabaye ngombwa ko yanyandiko njya kwitesha agaciro ku mujyi wa Kigali. Nzakureba nsanga ko ntabwo nari kujya ku buyobozi bw'akagari ngo njye gusaba inzu kandi mfite umudamu turi gutandukana mu mategeko. Ahubwo njye nahageze natewe ubwoba kare ikarata nsanga yateguwe n'inyandiko zateguwe inyandiko ziteguwe mu nyandiko z'umujyi wa Kigali. Kashiteyeho iteho kashi y'akagari. Ntabwo njyewe nari kujya gusaba inzu ku kagari ntaho ntazi ku mujyi wa Kigali. Kuko kugeza iyi saha twagombaga kuzajya mu nama ntegura rubanza tariki 13 z'ukwa gatandatu
yo gutandukana.
Yego.
Mu ibaruwa wandikiye urukiko urarusaba ko rutesha agaciro ibusabe bw'umujyi wa Kigali uravugamo ikiswe akagambana. Aho kagambane kakozwe gate kagenze gate?
Njyewe icyaje kungaragariza ko ari akagambane nuko nyuma yuko ndangije gukora ibyo bintu byabaye ngombwa ko nza gusanga hashize iminsi itatu bya bintu byahise bitangira gutambuka ku nkuru nkoranyambaga ku bantu ndi kumwe nabo mu mategeko biza kuba ngombwa ko bose bavuga uti kuki badukoreye ikintu nka kiriya.
Akagambane uravuga ko kagukorewe kagukorerwa mu nzego z'ibanze niko ndi kuvuga?
Yego. Nubundi ni mu nzego z'ibanze kuko umukuru w'umudugudu yaje kuntora mu rugo antora mu rugo anyumvisha ko iyo nzu promosiyo yayo ari njyewe yumva agomba kuyiha ngo kubw'umubano dufitanye. Nyuma rero byaje kunzamo ko ari kungirira neza ahubwo byabaye ngombwa ko ari ukumpemukira.
Umukuru w'umudugudu arabizi neza ko ugiye gutandukana n'umugore wawe?
Arabizi, hari n'impapuro mfite yanditsemo kubwa raporo yajyaga nkorera kuko ntabwo wagira igihe cyo gutandukana n'umudamu muri divorce utanyuze mu nzego z'ibanze. Mfite n'urupapuro rwo kwa noteri. Ibyo byose mukuru w'umudugudu arabizi kuko n'umudamu w'iwanjye tubana mu rupangu rumwe ariko ntabwo tubana mu nzima. We yanyumvishaga ko ngo ari njyewe inshuti ye nkaho nta bandi afite bumvikana kandi ngo kwazi neza ko nanjye ndi mu manza. Ubwo byabaye ngombwa ko ari njyewe abanza kunyuraho asanga ni njyewe agomba guhita mbibwira nkabyemera kandi koko narabyemeye. Inyungu yarakurikiyemo sinzi izo arizo niba ari inyungu ziwe niba mu rwego rwo kubahiriza gahunda z'umujyi wa Kigali wenda bari bamushyizemo ntabwo mbizi.
Nyuma yo kwandika ibaruwa ivuguruza umujyi wa Kigali ntabwo bufite?
Ubwoba ndabufite ntabwo bwabura cyane cyane ko njyewe nyuma y'uko mva gutesha agaciro iyo baruwa byabaye ngombwa ko ntekereza ibintu byavuye ku kagari biza ku mudugudu. Ndibaza ni gute nshobora kuvuga ngo ngiye kuryama mu nzu ndatekanye ngo kugira ngo ngiye kuryama mu nzu ndatekanye nashaka aho njya gucumbika byibuze mu minsi mikeya. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo gupfa none wapfeje. Kugeza iyi saha ubu ngubu ntabwo ndi mu rugo kubw'uko iyo baruwa njyewe naje kugaragara neza ni nyuma ko bamutumye umuntu wo guha inzu y'ibyumba bitatu na saro ari ukugira ngo babone ukuntu bava mu manza. Kuko kuva icyo gihe kugeza iyi saha ntabwo iyo nzu nari nayeretswe nkanjye ku bwanjye. Iyo nza kuba nshaka iyo nzu nari kujya kuyaka umujyi wa Kigali ntabwo nari kujya kuyaka akagari. Ntabwo akagari gatanga inzu cyane cyane ko nakashiteye kuri urwo rupapuro ni kashe y'akagari yaza kuba ari njye wanditse iriya baruwa. Ntabwo nari kuyandika ngo nandikishe mashini nibirangiza nimero z'irangamuntu nzandikisha ikaramu nimara kwandikisha ikaramu nimero za telefone nzandikisha ikaramu byose nari kubyandikisha mashini. Ni muri urwo rwego njyewe bangijeje ku kagari nsanga ibaruwa yateguwe kare. Ubwo byabaye ngombwa ko umutego bari bateze nyine nawuguyemo ariko nyuma yo kugwamo nasabaga iki kurenganurwa ntesha agaciro byo bari bari kuntegeka gukora nterwa ubwoba.
Wizeye ko ubusabe bwawe buzakirwa ukabona ubutabera?
Ubutabera bureberera rubanda kandi ubutabera burarenganura niba burenganura bukaba butarenganya rero nanjye bundenganure kuko nanjye kugeza isaha nta mutekano mfite umutekano ndi kubuzwa n'umutungo nashatse uwo mutungo nkushaka na ushatse mu mbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye nta credit nigeze naka ngo kugeza isaha ndi kwihisha kubwa credit wenda bagiye kunteshereza umutungo wanjye gaciro niba ubutabera rukurenganura nanjye bundenganure
muze ukurikije igihe iki kibazo cyanyu kimaze ibyagiye bikiba murabizi kundusha nk'umuntu bibamo ariko kukuba n'ubu ngubu mu kigaragaza ko harimo ibibazo bidasobanutse urabona amaherezo y'ibi bintu ari arayaye
amaherezo y'ibi bintu perezida wa repubulika waratubwira ngo umuturage ku isonga twakagombye ahubwo guhabwa agaciro ku mitungo yacu niba bumva ko hari ahantu batahadushaka turemera kwimuka ntabwo tubyanga nibaduhe icyo tubasaba tugende tujye gutura aho twifuza niba bari kureba bakabona ko ibihari bitahabereye nibahatuvane ariko bahatuvane twishimye nibahatuvane tubabaye tujye gutura ahandi twumva twishimiye
ufite imyaka ingahe muze
kugeza isange mfite imyaka 48 urumva imyaka yange iri kwerekera mu zabukuru niba ndi kwerekera mu basaza bigaragare neza ko ejo cyangwa ejo bundi wo kugira ngo nzabe igisubizo kuri leta ahubwo nzabe ikibazo kuri leta mbitewe n'abakomeza bansiragiza kuko nk'ubu ngubu ndi kugenda narara amajoro hanze ntabwo ubuzima bwanjye buri kujya imbere ahubwo buri gusubira inyuma kubwiye iki kubwo kugenda nihishahisha nk'uwibye nk'uwagize ikindi kintu nkora nifuzaga ko nakarenganuwe ngahabwa ibyo nifuza ku mutungo wanjye ahubwo simpabwa ibyo babanyifuriza kuko na mbere hose njyewe nifuje kubaka kugira ngo mbone aho mba n'umuryango wanjye none se nubakiye iki niba narubatse barateganyaga kumpa inzu iyo nzu ko ntayihawe mbere ntaragira iyo mfite kugeza isa nzaba uzansangana amafaranga 500 ngo ubwire ngo mbwire ngo ugiye kumpa 500 ahubwo bakagombye kumpa bya 5 na ya 500 ntayo mfite
Cyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo turarebera hamwe ikibazo cyo kwimura abaturage kubwira ibikorwa by'inyungu rusange turi ku kibazo cya Nyarutarama mu mujyi wa Kigali kuri mikoro muracyumva ehabagira ubusa umwanzuro w'urukiko wo gupfundura bundi bushya urubanza ntiwaguye neza abagombaga gusomerwa duhere kuri bwana Jean Ludie Shikama
ku bwanjye gye w'ikintu cyabaye nakita ko ari skandale rushobora gupfundurwa nibyo birashoboka iyo haza kuba umwe mu baburanye muri rwo aza kubisaba koko ariko mu byukuri twatunguwe no kubona umuturage utari muri urwo rubanza asaba ko yahabwa ingurane yisumbuye ko yaragenewe ibyo bintu bikaza bikafekta urubanza rwacu bikarugiraho ingaruka kandi mu byukuri uwo muntu atari umuburanye
ariko atuye hano ikangondo bakunda kwita z'abanyane
atuye muri kibiraro ya mbere gusa makuru mfite nawe ashobora kuba ari umuburanye mu cyiciro cya kabiri mu rundi rubanza bahurijwe muri abaturage 74 ariko iby'umuburanye mu rubanza rumwe sinzi ko byagira ingaruka ku rundi rubanza urubanza rwacu urabizi ubushize ko twabanje kujya mu buza turi abaturage 28 batandatu baza kumvikana n'umujyi wa Kigali 22 dusubira mu rukiko ubu ngubu twari dutegereje isomwa ry'urubanza none byagaragaye ko hari umuntu waje ava handi aza gusubikisha urubanza rwacu turi kwibaza rero ukuntu umuntu utari umuburanye mu rubanza ashobora kugira ingaruka mu rubanza rw'umuntu umwe cyangwa urundi we atari umuburanye muri rwo
umujyi wa Kigali mu mabaruwa nabonye wandikiye urukiko uravuga ko hashoboka kuvuka nabandi bashobora kuza nk'uwo nguwo wasabye byose uburenganzira bwabo
nibyo umujyi wa Kigali niba utegereje abo baturage nubategereze n'uburenganzira bw'umujyi n'uburenganzira bw'ababisaba ariko mu byukuri ibyifuzo by'abo baturage ntabwo bigomba kugira ingaruka kubyifuzo by'abandi baturage bari mu rubanza. Ariko ubu turi kwibaza ukuntu tuzajya mu rubanza tugahagarara hariya, hakaza umuntu utarabaye umuburanyi mu rubanza akaza kuvuga ngo ngende gusaba kujya mu buhuza n'umujyi wa Kigali atari umuburanyi mu rubanza rwacu. Icyo kintu cyatuyobeye, mbese kiri kugaragaza imikoranire ya hafi y'urukiko n'umujyi wa Kigali mu rwego rwo kuguma badendeza urubanza ngo rudasoma.
Kukuba mufite imanza zitandukanye ariko ikirego gisa, ntabwo bitekereza ko ariyo mpamvu wenda urukiko rwafashe iyo ngingo?
Kuba ibyo turegera bisa nta nubwo bisa. Nk'ubu nkagendega nsaba gusubizwa uburenganzira ku mutungo wanjye, hari abandi barega basaba guhabwa indishyi ikwiye, wenda y'inzu ariko ikwiye, hari abandi barega bashaka indishyi mu mafaranga. Urumva ibyifuzo byacu biratandukanye.
Ko bishoboka ko umujyi wa Kigali ushobora kuba watera indi ntambwe ugasaba gusubira mu buhuza? Murayumva muti yongiye.
Umujyi wa Kigali ntabwo ushobora gutera intambwe ahubwo wayiteye. Urasaba gusubira mu buhuza ariko wabisabye ushingiye ku bintu bidasobanutse. Umujyi wa Kigali wagomba kubanza kwegera bari ababuranyi 22 bahurujwe muri rya rubanza rwagomba gusomwa uyu munsi, ukabasaba ko basubira mu biganiro, wenda ubagaragariza ko mu byo baganiriyeho mbere hari ibyo biyunguyeho cyangwa hari ibyo bashaka gukosora. Ntabwo bari kujya gufata umuntu utari umuburanyi muri urwo rubanza ngo abe ari we bifashisha basaba urukiko gusubira mu biganiro. Ariko njye ku giti cyanjye ntabwo nshobora gusubira mu buhuza kubera ko nubwo twahujwe mu bushize nta kintu gifatika twagezeho. Njyewe niba bashaka ubuhuza bampamagaye ko bafite nomero zanjye za telefone aho ntuye ko bahazi, bakaza bakambwira bati ku giti cyanjye bati kubera ko ukiri mu rubanza kandi ubuhuza ubushize bwarananiranye turagushaka tuganire, ni ngombwa ko mbanza kubitegekwa n'umucamanza.
Abashobora kuba bumva ibi biganiro byanyu byarasakuje kenshi mu maradiyo n'amateleviziyo bashobora kwibaza amaherezo azaba yaya.
Amaherezo y'inzira ni mu nzu, uko byagenda kose nta kitagira iherezo. Twebwe twagannye ubutabera, amaherezo ni umucamanza gufata umwanzuro. Umujyi wa Kigali niba ushaka ko amaherezo yaba nta manza zibaye, uwagomba kutwegera mbere y'uko isomwa ry'urubanza rigera tukagira ibyo twumvikanaho, tukabwira umucamanza ko twumvikanye n'uwo twaburanaga. Ibyo bintu birashoboka urubanza rugasibwa, ariko ibi bintu bya tekinike byo kuguma urubanza rutinzwa, njye nanatunguwe no kubona habayeho imikoranire ya hafi y'urukiko n'umujyi wa Kigali, noneho umucamanza akanafata icyemezo atabanje gusoma natwe ibaruwa twamwandikiye ngo asesengure. None ikintu cyanantunguye ni ukureba uburyo ki umujyi waba wahumye amaso urukiko rugafatira icyemezo ku muntu utari umuburanyi mu rubanza. Mbese byandiye umutwe, nari nzi yuko akarengane meze mu imyaka 7 kageze ku musozo, ariko ndabona n'ubundi bigikomeje kuba kagaterera nzamba mvuga.
Nyuma yashikama twumve na madame Yvonne Witishe.
Kongera gusubiramo kubana ntabwo byatworoheye, ntabwo twanabyemera kuko buri wese abafite umutungo we akurikiranaho afite icyo aregera, wese aragira ku giti cye. Numva umuntu umwe atari byatuma afata umwanzuro wo kuba wahagarika uburenganzira bwa buri umwe.
Murabyifatamo mutero niba urukiko rwanzuye gutyo?
Ngewe uko mbyumva ubutabera bwo numva n'umuntu ntakirimo kudufasha, aho kugira ngo wumve kaboro ka buri wese nka twamaze gusenyerwa turasembera turakodesha mu ino minsi imeze nabi, ubukene bumeze nabi bose, n'ubundi ntacyo ubutabera butumariye. Sinzi inzego twakwiyambaza cyangwa se mukatugira ubuvugizi nk'abantu twemera nk'abanyamakuru twemera, mwadukorera ubuvugizi bikagira ukundi byajya, n'uko ntabwo twakongera kubana ntabwo byabyoroshye.
Ko hari amakuru ko umujyi wa Kigali wari wasabye ubuhuza, iyo ngingo y'ubuhuza murayumva mute yoyo ibaye igarutse?
Ubuhuza bwo n'ubundi ntacyo twavanyemo, twabonye ari ugutinza abantu batudindiza, ntabwo nibaza ko twakongera kwemera ubuhuza.
Ikibazo nabajije na mugenzi wawe ukurikije ikibazo cyanyu ikintu cyagiye gisakuza, amaherezo azaba yaya?
Amaherezo sinzi, nta butabera dufite. Niba tuzasubira yenda mu bibanza twasenyewemo tukongera tukubakamo ubushyashya bikemera, cyangwa tukadubenya tukagurisha ibibanza byacu ubufasha bw'ubutabera, ndabona nta kintu kirimo kuvamo. Ntabwo mbizi
ko nabyo bibusitani bidashoboka nkurikije uko umujyi wa Kigali waburanye.
Ubwo nyine sinzi, n'ukumva ko umuntu yambuwe nyine bikamera ko byambuwe, ko kuvanga kujya mu mazu yo rwose ntabwo tuzajyamo, ko turajyamo tuba twaragiye mu kiyana tuba tugeze ikintu tutaranyamo, kuko nta buzima buriyo ntaki ubona n'ubundi ntabwo byabitaniye no gukomeza gusembera.
Ukamukira numbaza umwanzuro w'ibyo bibazo, nyamara kanda mategekwa kurengera arahari, uko tubahirizwa
yo nibo bene umugi
Umunyamategeko Innocent ho kubgayo yunganira ngo kugigero kiri hejuru ya 80% abarega umugi wa Kigali muri zimanza isesengura rye ku cyemezo cy'urukiko rigusha ku burangare bw'abacamanza
uriye rero n'uno bikiko rwashingiye ruvuga yuko ngo rubanza ruzapfundurwa ruzapfundurwa humbwe nde ntabwo ari umuburanyi ntabwo ari umuburanyi muri rubanza nimero 3 ni umuburanyi muri rubanza nimero 38 bona kibaza ati ni gute umuntu udafite inyungu na nyine mu rubanza ibyifuzo bye bigira ingaruka mu rubanza atari mu muburanyi n'ikibazo cyatse kuvuga ko nubwo bakize hirya rero uveritire cyangwa se kongera gupfundura urubanza
yego
hari ikibazo kijyanye na procedure aba baburanyi baburana bashaka bose nta numwe uzitaba niba bashaka bazabyihorera kwitaba urukiko ruburyo rukora ibaruwa bashingiye mu mujyi wa Kigali n'ubusabe bw'umujyi wa Kigali bushingiye ku busabe ubw'undi muntu atari mu rubanza kandi mu by'ukuri unukuvuga ngo urubanza ruramutse rupfunduwe urukiko rusanzwe rugomba kumva umuburanyi
ababuranyi bombi
kavuga ati ababuranyi bombi wa wundi asaba kongererwa ubunini bw'inzu n'umujyi wa Kigali naho bonyine bazabarwa si buri muturage wewe wese tukavuga tuti rero iriya nicyo bita reuveritire aneya n'ukuvuga ngo ni reuveritire idafite ikintu na gusa izaza ije kungura mu rubanza
iri yabaruwa se mwandikira urukiko musaba gutesha agaciro icyifuzo cy'umujyi wa Kigali igihita hamwe agaciro muzakurikizaho iki
ndumva gye muri rubanza hari abantu mpagarariye nabo nunganira
yego
umuntu wese nagerageje kumva ahagaze ntabwo mpatangaza ariko icyo nende kugaragaza nuko ngiye kwandika iri yabaruwa nuko nari nzi uruhande buri muburanyi yabonungana yaba n'umagarariya ahagazeho urukuvuga ngo iki gikundi cya mbere kubwa amahirwe cyabanje kujya mu cyo bita ubuhuza burananirana tugaruka kuburana urubanza mu mizi ubuhuza bashaka mu rubanza nimero ya 3 nta buriho niyo mpamvu twaburanye uriya wasabye ariwo mujyi wa Kigali ko ngo urubanza rwaba ruhagaze cyangwa ngo rwahabwa ngo reuveritire mpamya neza yuko ni icyifuzo cye yishyize mu rubanza rutarirwa yagomba kugishyira mu rubanza nimero 38 radi amazeru 3 nimero 38 kuko ni buriya ari umuburanyi
no wasabye cyangwa ni umujyi wa Kigali aho wabikoze wabisabye
mu mujyi wa Kigali wabisabye hari rero ndabonamo ibintu bibiri ndabonamo icyo bita negligence y'abacamanza uburangare bw'abacamanza bwatumye bafata icyemezo kitari bande icyemezo kitari gikwiye kuko bakagombye kubanza bakareba ngo uyu nguyu usaba kongererwa inzu n'umujyi wa Kigali baburana muri uru rubanza bakazabara nabo bakora reuveritire baza kubaza wa muturage kandi bakanapresiza mu cyemezo cya reuveritire cyangwa se cyo gukongera upfundura urubanza bagapfundura urubanza kuri nimero y'urubanza rw'umuturage wasabye kongererwa inzu gusa kuko mwibaruwe ni nagaragaje ko uri muntu wese nubwo ari itsinda nubwo ari urubanza rubumbiye hamwe itsinda ry'izindi manza hari urubanza umuntu abarizwamo gwe yaregeye urukiko anakandi utangamo n'igarama rye nirwo rugomba gupfundurwa kandi muri reuveritire nubwo ngo hagomba gukorwa n'icyemezo kigaragaza muri reuveritire ni iki tuzabura naho
nakubazaga nti nkurikije igihe mumaze iminsi musirisimba kuri iki kibazo n'umunyamategeko urabona amaherezo azaba yaya
amaherezo aragoye igihe cyose amategeko atari kubahirizwa no kuba wamenya ngo ibiza yavamo nabyo biragoye
rubanda rukazasigara he
rubanda se amategeko yatubahirijwe buri gihe habaho ihungabana ry'uburenganzira bwa muntu no kuvuga uko biri kose hazavuka impaka hazavuka amakimbirane hagati ya leta n'umuturage cyane ko icyemezo kugeza aka kanya umujyi wa Kigali uhagazeho nyumve neza gukomeza gushaka kwimura bari abaturage nta mategeko ari kubahirizwa ni igikorwa kibangamiye ingingo ya 49 y'itegeko nshinga iteganya ko buri muntu wese n'inzego za leta zirimo byumvikane neza ategetswe kubaha itegeko nshinga n'andi mategeko n'iri tegeko nshinga riteganya ko umutungo w'umuntu yaba uwe bwite cyangwa se ngena abandi ntavogerwa ko ushobora kuvogerwa ku mpamvu z'inyungu rusange kandi yabanje guhabwa ingurane ikwiye itegeko rikaza ryo muri 2015 rikavuga ati ingurane ikwiye mu ngingo ya 35 umuntu agomba kuyihabwa mu mafaranga cyangwa ubundi buryo bumvikanyeho umujyi wa Kigali ubwawe ukaba ufite pozisiyo yo kwimura abantu nta ushingiye nta muntu n'umwe ushobora guhagarara amenya amaherezo kibazo
Ijwi rya Amerika yanabajije Depite Frank Habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda uko abona iby'iki kibazo. Habineza anenga imigenzereze y'umujyi wa Kigali muri iki kibazo cya Nyarutarama.
Murakoze. Icyo navuga cya mbere ni uko iyo mikorere ni imikorere idasanzwe yuko abantu baba baravuye mu buhuza ndetse bakananiranwa, ikibazo kigasubira mu rukiko. Nyuma yaho biba bigeze mu rukiko, hagati bagiye gusoma umwanzuro, igihagarikwa n'umwe mu baburanyi, noneho avuga ngo ashaka gusubira mu buhuza. Ni ibintu bidasanzwe rwose, ntabwo ubundi byakunze kubaho. Njyewe politiki cyane ayifata nk'aho ari ukwivanga mu kazi k'inkiko, kubera ko icyo gihe iyo abantu basubiye mu rubanza mwese muba mungana imbere y'amategeko, umucamanza niwe uba uri mukuru. Nta kuntu wavuga noneho ku munota wa nyuma bagiye gusoma urubanza mwararangije kuburana ngo njyewe ndashaka ko twumvikana kandi mwararangije kuburana, kuko igihe cyo kumvikana kiba cyararangiye. Aho nkabona ari ibintu bidasanzwe, byari bidakwiye rwose gushyigikirwa, ndetse iyo mikorere nk'iyo iragayitse. Ikindi noneho kigayitse ni icyo kumva ko umuturage yaba yarashushwe kumushuka, akabwirwa ngo bamubwiye ngo bagiye kumuhanga z'ibyumba bitatu, kandi bamutwaye ku biro by'akagari, ko ari abategetsi barimo kubimubwira, bakaba bavuga ngo bateguye urwandiko agomba gusinyaho. Na kurusha ndabikurikirana, numva nabyo mu by'ukuri ari atari ibintu byo kwishimana, ibintu byo kubigawa umuntu yagaya, kubera ko bigaragara yuko umuturage yashizeho kimwe, twavuga ko icyo kibazo nk'igitutu. Kuba yarahamagajwe akagera ku kagari bakasanga papa babimwandikiye bakambwira gusinya hano, urumva umuturage wese usanzwe yagira ubwoba, kandi nk'uko yabigaragaje yahise yandikira urukiko avuga rwose kuri ibi bintu atabisinye abishaka. Nduva ibintu byose bikwiye kugawa, kandi bitwakabyamagara twabaze imikorere nk'iyo ntabwo yagombye kubaho.
Ku bwanyu se nk'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, mwumva hagombye gukorwa iki bwana Frank Habineza?
Njyewe ikintu nashyigikira ni uko urukiko rutagombye kugenda ku byo umujyi wa Kigali wabisabye, kubera ko icyo gihe biba bigaragara ko umujyi wa Kigali ufite uri munini kurusha umuturage, abaturage. Ni ukuvuga ngo icyo mvuga ni iki? Mbere y'amategeko baburanye bombi barangana, noneho niba umuburanyi umwe ashobora kuvuga ngo ntusome imyanzuro bagomba kuyisoma, bigaragaza nk'aho ari mu agaragaje ko akoresheje ububasha afite cyangwa se kuba yo kwivanga mu nkiko. So icyo nasaba ni uko bavuze ngo bazabisubira mu rukiko bazongera babisuzume neza, mu gihe baba barimo kubisuzuma rwose numva batagombye kwa agaciro ibintu byo kwivanga ku mujyi wa Kigali mu rubanza, baretse bagombye gukurikiza bagasoma imyanzuro, none kikurikira kigakurikira tukamenya urubazo rukava mu nzira.
Depite Frank Habineza, muri mu bantu bakurikiye iby'iki kibazo kiri no mu buhuza, kugeza ubwo ubuhuza bamwe bunaniranye, ubu ngubu bari bagiye gusoma imanza nubwo bazisubitse bakavuga ko bagomba kongera gupfundura bundi bushya, nk'abantu mwagikurikiranye, amaherezo y'ibi bintu uko bimaze imyaka iri gukabakaba muri itandatu bizagenda bite nk'abantu murebera rubanda?
Uyu kuri n'uwo muhuza twagiyeyo kumureba hariya ku rukiko kubw'Inyamirambo, turabonana, turaganira, cyane n'abikurikirana tujya gusanga mu by'ukuri iby'umuhuza yapropozaga bariya abaturage n'ibyo umujyi wa Kigali watangaga byageze aho ikagaragara yuko abaturage batayo bifuzaga iyo umujyi wabapropozaga. Numva yuko iyo etape y'ubuhuza yarangiye, ntabwo wavuga ngo abaturage babasubiza mu buhuza, baraburanye bararangije. Icyakurikiraho ni uko urukiko rwasoma urubanza, kubera ko ntabwo abaturage babasha kugira ngo basubire mu buhuza, kandi barananiwe guhuzwa. Iyo etape by'umujyi wa Kigali bababwiraga barayirenze, ntabwo basubira inyuma. Ibyo yaba bijya gusubiza inyuma ubutabera, kandi muri prinsipe z'ubutabera harimo ivuga yuko ubutabera butinze nta butabera burimo. Ni ukuvuga ngo ubutabera bugomba kwihuta. Mu cyongereza bavuga ngo justice delayed is justice denied. Ni ukuvuga ngo iyo ubutabera butinze buba butahawe, buba bwimanye. Ni ukuvuga ngo iyo ibintu bifashe umwaka umwe, ibiri, itatu, ine, itanu, ngaho itandatu, nta butabera buba buciye. Umuntu aba akitegereje, aba amaze kugenda yiyanga, abona ko nta butabera buhari. So nkumva yuko uko byari bigeze ku mwanzuro, umwanzuro watangwa, ubutabera bugahabwa, kuko nzi ko urukiko rwigenga rwose ntabwo rwagombye kwemera kuvanirwa n'undi muntu uwo ari we wese.
Mbere mwari muhagaze ku ngingo yo kuvuga ngo amategeko akurikizwe uko yagombye gukurikizwa, n'ubu niho muhagaze?
Cyane rwose akurikizwe nk'uko ameze, kandi abaturage barifuza ingurane yabo ikwiye, kandi noneho bijyanye n'igihe aho bigeze. Kuko urumva ntabwo bahabwa ibintu bidakwiye, ibintu byabazwe imyaka itanu ishize Rabona nk'ubu kiro cy'isukari cyo giye cyagulaga amafaranga y'ingufu cyaragwe 2000. Ibese kuba gutekezwaho nicyo bitaye ngurani kwiye. Ntabwo ari ufaka kugira hariya ubare ibyo wishakiye. Baba he ngurani kwiye amategeko akurikizwa kuko akumukurikizwa.
Ijwi rya Amerika ryifuje kuvugana n'umuvugizi w'inkiko mu Rwanda ku cyemezo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwafashe n'ikivugweho rumwe ariko n'ibyadukundira. Bwana Arison Mutabazi uvugira inkiko yadusubije ko adashobora kugira icyo atangaza ku manza zitarafatwa ibyemezo, gusa agira abaturage inama ko bagana ubugenzuzi bw'inkiko bakabafasha aho batumva. Inshuti bakunzi badusangira ijambo, ikiganiro cya none ngisoreje aha. Shimiye buri wese ku musanzu yakigizemo ndetse namwe mwadukurikiye. Mukomeze munogerwe na gahunda.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongiye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu.